kila hatua dua. Sante Mungu kwa uhai, umenilinda nimekua, menipa afya bora siasumbua kukua, menipa kili mingi mambo mengi natambua. Ona sikuishi kwa shida japo baba so tajiri sana, chakula na mavaza meni siri sana, na mtuza mtoto na nazidi kuna wiri ona, na watu baki na wengiza kwenye madili wow. Nimenusurika jela, nimenusurika kufa, sikusudi kutenda dhambi na ziziba ufa. Gara mtoni life ugumu lipo zidi kaba, ilibidi nuze ganje nilipe ada, madili na koko or kokola, nilipush kwenda tuduma ARC kino makorora. Mungu mbariki Suma, Mungu mbariki Edo, Mungu mbariki Adam, Mungu mbariki Bobu, glory, hallelujah. Amen. It's a killer. I got him. Zungu. Munga. I got him. Side. I got him. Anthony. Capo. I got him. Bwana kanipa vingi na havina ukomo, nifanye niwe mwalimu ili nikupe somo. Nasoma chakra na meditate kwenye mwanga mdogo, na hata nikilala minapewa maono. Naona askari polisi amesa hapo nazo sota, naona wasanii hawajui kusuko sota, viongozi wa dini kwenye mtego wa siasa, kampeni kwa madhabahu. Damn. Mitume manabii makanisa ya kisasa, tunatoa tulicho nacho wao nafanya anasa. Nona bunge, vicho maji, tafinye siyo samini vipaji. Nona single mothers wakiongezeka kwa wingi, hawataki kujishusha wana vimba na madingi. Masista duwa mejazana kwa waganga, kuna pete kwenye chanda japo kuwa metupanga. I got him, I got him. God bless Hidaya Da Vinci, Da Vinci, got him. Manka, Manka, good snake, I got him, I got him. Dora, Dora, Nay, Nay, glory unto you. Okay, harakati kule bongo zilibuma, no promo, DJ ni choko anataka kugongwa nyuma. I said no homo, kwetu kuna milima, madini na wanyama, nitakuwa guide au Apollo. Jaza viungo wengi minapigia pasi ndefu, nachanganya viungo tadhani ni big chef. Mezungukwa na wanaki wona waita BFF, mziki party time mwana chama PPF. Mepita biti ngumu wasicheze shaku shaku, pesa na mandumu mejaza kwa baku baku, na chili na maoji pita mbali maku maku. Utamegewa waifu kwa pombeza ulaku laku, shemo njuu, I blame you, I blame you nigga, I'll spew. We bongo na maholi, chipsi na kula kav, michuka na mamongoni, tungi na kula ndaf. I got him, Mama Nikki, Mama Nifa, Mam Chaga, Kosafi, Bibi Msumbiji, Mama Kambarage, glory, glory unto you. Woo, okay, I thank God. Amen. Glory, Yuma, I got him, I got him, Future, Petiro, D, Godi, OP. Karimu amepona kicha, Ismaili amepona na alikunywa sumu, Osmani amepona na alipigwa risasi. Glory, hallelujah. I got him, I got him. Rest in peace, Winnie. Rest in peace, Shabani.